Atate athu akumwamba, pamene ife tikubwera kwa inu usiku uno mu dzina lokondeka ilo la Ambuye Yesu, ife ndife wokondwa kwambiri pamene ife tikuyandikira masiku opatulika amenewa, podziwa kuti imeneyi kuyimira nthawi yayikulu kwambiri pa dziko lapansi. Ndi pamene nsembe yokwanira mu zonse iyo inapangidwa kuti ochimwa osauka otayika akhoze kumasulidwa ndi kukhala nacho chiyembekezo chachikulu ichi chimene ife tili nacho mkati mwa zifuwa zathu usiku uno, kuti tsiku lina iye adzabweranso. Ndipo usiku uno pamene tikuyandikira guwa ili kubwera kudzera pa khomopo ndi kumva nyimbo yakale iyi, ife tidzakhala ndi sabata yayikulu yobwerera kwathu zaka 10,000 zoyambirira, zikubweretsa mbuyo zikumbutso za zaka zambiri zapitazo pamene ife tinakumana kuno mukachisi chisanayambe chitsimutso chachikulu cha dziko lonse. Ndipo Atate Mulungu, ife timangoyamikira malingaliro amenewo. Ndipo zikuoneka zabwino moyo wathu kuti ife tibwerere kachiwiri usiku uno kuti tidzayambe china cha zitsitsimutso za chikale zija, kumene wochimwa amafulira chifundo ndi pamene wobwerera mbuyo amakonza zinthu ndi Mulungu kachiwiri. Ndipo Mzimu Woyera ndiye munthu wankulu mu msonkhano, yemwe amagwira ndi kulamulira ndi kubweretsa kwa ife mkati wa moyo kudzera mu mawu. Ndipo ife tikupemphera kuti iye azitumikira kwa ife usiku ndi usiku muchitsitsimutso ichi, kuchiritsa wodwala ndi wosowa, kuyeretsa wokhulupirira aliyense ndi kudzitengera ulemerero kuchokera kukuyesetsa uku komwe ife tikuchita.
It's only to the honor and glory of his name.
Pakuti Atate Mulungu ndi kwa ulemu ndi ulemerero wa dzina lake kokha kuti ife tinapempha izi. Ameni.
This is to fulfill a promise that I
uku ndi kukwaniritsa lonjezo lomwe ine ndinapanga zaka 11 zapitazo, nthawi yayitali kubwerera kwa ilo koma kubwereranso kukachisi kuchitsitsimutso. Ndipo tsopano ife tikudziwa kuti kachisi wathu wang'ono ndi wosakwanira malo achitsitsimutso, koma ife tikungodzazana muno. Ndipo chopambana chimene ife tingakhoze kwa mausiku angapo otsatirawa kwa ulemerero wa Mulungu. Ndipo ine ndimakonda kukhala ndi msonkhano muchalichi, malo ambiri ife timakhala nayo iyo mabwalo amasewera ndi kunja ndi mabwalo, koma pamakhala china chake chosiyana pamene inu mukhala nawo iwo mutchalichi, kuti zimaoneka kuti zimakhala zokoma chiyanjano choyandikana pamene muli mutchalichi. Koma mabwalo amenewo malo achidziko ife tili oyamikira chifukwa cha mwayi wokhala kunja uko, koma izo zimaoneka ngati kuti inu mumapeza kukhumudwitsidwa ngati mphamvu ya chiwanda imene inu mumayenera kuyiphwanya chitsitsimutso chisanayambe konse. Ndiyeno pamene inu mubwera mutchalichi ndi malo amene Mulungu amakhala, ndi kubwera ku nyumba yake kudzakhala ndi msonkhano. Ndipo tsopano ndife okondwa usiku uno kuona zambiri mwankhope zakale zomwe ine ndinaziona zaka zapitazo mukumalizitsa kwa utumiki wanga kuno kukachisi. Ndikuona mbale Graham mkati, ndi mbale Curtis, ndi mlongo Angie, ndi mlongo Getty kuno, ndi mbale Cox, ndi mlongo Cox, ndipo oh my, ochuluka ainu, mlongo Spencer, ndi mbale Spencer, ndi nonse ainu muno. Ndife okondwa kwambiri. Amai ndi akazi Aslota, ndi mbale chakuno, basi maguru akulu ainu apobe. Ndi angati yali muno kuyambira nthawi yomwe ife tinayamba mbuyomo, ine ndikutanthauza pamene ine ndinachoka muchitsitsimutso kuti ndipite kunja. Tiyeni tione manja anu mu mpingo onse usiku uno, tangoyang'anani pa manjawo. Ndizo zabwino kwambiri. Sopano ife tili tikudziwa kuti zitsitsimutso zimadzakokha mwa Mzimu Woyera. Iye ndi mmodzi yemwe amabweretsa chitsitsimutso. ndipo ife sitingakhoze kuchita izotokha, ife tingakhoze kokha kupanga kuyesetsa kumeneko, ndipo Mulungu ayenera kudalitsa kuyesetsa kumeneko, ndipo ife tikudalira kuti Iye atero. Ine ndinali kumuuza mkazi wanga pa nsewu tikutsika, ine sindinapeze ngakhale mwayi woti ndidye chakudya cha madzulo siku uno. Kunali zotangwanitsa zambiri, iyo inali thukoloko dzulo masana, ndisanavale malaya anga. Kuyambira nthawi yomwe ine ndinadzuka dzulo mawa, ndilo gawo la telefoni, ndipo iyo inali pomwe pathukoloko pamene ine ndinali ndi zadzidzidzi kwa Dr. Sam Adea mu Louisville. Ndipo pamene ndiyeno mafoni ena ambiri ndi ankhala kale, imodzi inali yochokera ku chipatala, anati, chabwino, ife tadikirira nthawi ndi nthawi, ndipo ngati gehena ali woyipitsitsa pamene ife tidzafike kumeneko kuposa momwe masautso awa akhala ali kudikirira. Ndipo basi kufula ndi kulira kuchokera kulikonse, mahandiredi atumiki. Ndipo ine ndikukuzani inu, ife tikukhala mu limodzi la masiku akulu kwambiri amene dziko lino linayamba lawadziwapo, imodzi mwa nthawi zazikulu kwambiri. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kuona njala mitima ya anthu yofuna zochuluka za Mulungu. Tsopano ine ndazitengera pa mtima wanga kupemphera kuti izo zikhale mu chifuniro cha Mulungu. Ndipo ndisanaiwale, pali anthu ena ayimirira kumbuyo uko. Ine ndikudabwa ife tili ndi a mpando kuno, benchi yaing'ono. Ine ndikudabwa ngati mwanjira ina ife sitingakhoze kukonza benchi yaing'onoyo. Ena mama Dona kapena china chake ayima kumbuyo uko, kuti mwina mwake ife tikhoza kuno. Ndikudabwa ngati ena ayiwo kuno kapena china chake angoyenda ndikudzakhala pa benchi pamwamba pano, pamwamba kuno kutsogolo. Mwina mbale Ben, ndife okondwa kukuonani inu muno. Nthawi yotsiriza yomwe ine ndinakuonani inu, ine ndinali ku San Fernando Valley, California, masabata angapo apitawo. Ndipo kuno kuli malo pamwamba apa, ngati mukusamala kuti mubwere inu anthu kumbuyoko amene mwayima. Ndipo tsopano ngati inu mukufuna kuti mubwere apo, bwanji, bwerani patsogolo kumene. Pano pali mpando onjezera pa nsanja pano, ndi malo ena onjezera apa, ndipo iwo adzatengedwa pa guwa. Ife tikufuna inu mukhale omasuka momwe inu mungathere. Ndipo ine ndinamuuza mkazi wanga kuti ine ndinadzilonjeza ndekha kuti mwathandizo la Mulungu, ine sindikulinga kuti ndizitalikitsa misonkhano. Ndikufuna kuti ndiyankhule maminiti sati, Ambuye akalola. Ndipo chimenecho chidzakhala chozizwitsa mwa icho chokha, chifukwa ine basi sindimatha kungoyamba mwachangu. Ndipo koma ine ndikungoyenera kuyesera. Ndipo chifukwa cha ndipo kenako nthawi ikudza yomwe ife tili ino mawa usiku. Usiku uno phunziro langa ndi kudza kwa chiwiri kwa Ambuye. Ndipo mawa usiku ndi usiku wa ngonero. Ndipo ine ndikufuna kuti ndidzayankhule za ngonero kuchokera pa mayimidwe a chipangano chakale. Ndipo ife tili mawa usiku ndi usiku wa ngonero wovomerezeka, chifukwa ndi usiku umene Ambuye wathu anaperekedwa. Ndipo ndi usiku wa ngonero wovomerezeka. Ndipo ikatha misonkhano mawa usiku, utumiki wakulalikira wa chizolowezi ndiye ife tidzakhala ndi ngonero. Ndipo aliyense akuyitanidwa kuti abwere ndi ife ndikudzatenga nawo mbali mu nkhani iyi yosiyidwa ndi Ambuye wathu Yesu kwa ife. Ndipo kenako usiku wotsatira, Ambuye akalola, pokhala usiku wakupachikidwa, ndikufuna kuti ndidzatenge kuchokera kulingaliro losiyana, mwina kuchokera pa zomwe mudzakhala mukuzimva pa wayiresi. Kupachikidwa. Ndipo kenako loweruka usiku kuyikidwa manda la Mulungu mawa pa 6 koloko, msonkhano wakutuluka kwa dzuwa, pa 10 koloko utumiki wa ubatizo. Ndipo ngatalipo iwo oti abatizidwe. Ndipo kenako uthenga wa mmawa wa Istala. Ndila Mulungu usiku, Ambuye akalola, ife tikuyembekezera uthenga waufupi pa umboni wa chiukitsiro ndi msonkhano wa machiritso. Misonkhano ya machiritso ya chizolowezi yonga timakhala nayo mu msonkhano ukomo, msonkhano wa chizolowezi. Pala Mulungu likubwerali usiku, ndipo ngati inu simunachionepo icho, ndipo abwenzi anu sanaonepo mboni wooneka wa Yesu woukitsidwayo, ine ndikuyembekeza kuti Iye adzachita monga Iye anachitira muzaka zapitazo misonkhano. Kuonekera pomwe pano ndikuchita zinthu zomwezo zomwe Iye anazichita pamene Iye anali pano pa dziko lapansi. Ndipo ife tikuyembekezera nthawi imeneyo ikudza, imene ikudzayo.
That's right. Move right up and make yourself
ndiko kulondola. Sundirani mwamba ndipo mudzadzipange nokha kumasuka monga momwe mungatere. Ndipo ine ndikudabwa ngati mwina mawa usiku tingadzakhoze kudzatenga mipando kwina kwake. Mwina kumusi kunyumba yokonzera maliro kapena kwina kwake komwe tingadzapeza ina yowonjezera. Mwina mwake kuti idzakhale mozungulira mbali. Ife tikufuna aliyense adzakhale womasuka momwe angathere. Ndiye angati amawakonda mbuye ndi zonse zomwe zili mkati mwanu. Tsopano tiyeni tingoyika zokonda zathu kwa Khristu ndipo tingoyang'ana tsopano. Ife sitili pano chifukwa cha ziphunzitso. Ife tili pano kuti tidzamupembedze Ambuye. Ndipo ife tili pano kuti tiitane aliyense wakachikhulupiriro kalikonse, mtundu, izo zilibe kanthu. Ife tikungobwera muno kuti tidzamupembedze Ambuye. Ndipo padzakhala theka laola la kuimba kwa chikale ndipo misonkhano isanayambe. Ndipo tsopano mawa usiku ine ndiyesera kuti ndidzayambe monga ngati usiku uno ndende ngati nkotheka pa itiko loko. Ndikudzatuluka mwansanga momwe ife tingathere kuti ife tidzakhoze kubwerera usiku wotsatira. Ndipo tsopano aliyense walandiridwa. Ndipo alendo athu ndinolandiridwa kuti mubwere kuchanjano. Ndipo mwansanga msonkhano ukangotha, ino anthu apachalichi kuno amene mumabwera kuno muonetsetse kuti inu mwamugwira chanza aliyense yemwe inu mungakhoze kutero. Basi ingokhalani, basi mungosiya zigwirirozo tsopano, ndipo mungokhala ndi nthawi yodabwitsa. Ndipo inu simukudziwa zomwe Ambuye wathu angathe kuchita. Ino ndi nthawi ya Istara, ndipo ife tikungoyembekezera zinthu zazikulu. Tsopano mumutu odala ine ndikukhumba kuti ndiwerenge basi ndime kapena nzere kapena ziwiri kuchokera mu Uthenga Wabwino wa Luka woyera. Ndi mutu wa 15 ndime ya 8. Kapena mkazi wanji ali nazo zidutsa 10 za siliva ngati iye adzataya chidutsa chimodzi. Samayatsanyali ndipo amasesa mnyumba ndi kufunafuna mosamalitsa mpaka iye atachipeza icho. Ndipo pamene iye wachipeza icho iye amayitana abwenzi ake ndi anansi ake pamodzi nanena, kondwerani ndi ine pakuti ine ndachipeza chidutswa chimene ine ndinachitaya. Tsopano ilo likhoza kuoneka ngati lemba losamvetseka kwambiri lakudza kwa chiwiri kwa Khristu. Ndipo koma izo zikuyankhula zakudza kwa chiwiri kwa Khristu. Ndipo phunziro lalikulu ili lomwe ife tili nalo pano patsogolo pathu tsopano ndi limodzi la mitu yofunika kwambiri mu malemba opatulika onse. Palibe chinthu chofunika kwambiri monga kudza kwa Ambuye Yesu, pakuti ngati iye sabwera ife tapezedwa mboni zonama. Akufa athu omwe ali m'manda atayika. Ndipo palibe chiyembekezo chomwe chatsala kwa ife ngati Yesu sabwera moonekera kachiwiri. Ndipo momwemo kuwala uku, mukuwala komweko kwa kudza kwa chiwiri kunali kofunika kwambiri kuti sabata yopatulika iyi yomwe ife tikuyandikira kuti Yesu pamene iye anali kuyandikira iyo nthawi yoyamba mu mithunzi ya mtanda, iye anayankhula zochepa kwambiri za imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chukitsiro. Iye anayankhula zochuluka pakudza kwake kwa chiwiri kuposa momwe iye anachitira pa za imfa yake kuyikidwa m'manda ndi chukitsiro. Kotero poganizira za zimenezi, ilo liyenera kukhala phunziro lofunikira kwambiri. Muchipangano chakale nthawi zambiri muli malemba ochuluka muchipangano chakale okhudzana ndi kudza kwa chiwiri kwa Khristu kuposa momwe zinalili kukudza koyamba kwa Khristu. Chilichonse kwa mtundu wa anthu tsopano chitetezero chitatha kupangidwa chikukhazikika mwaulemu pakudza kwa chiwiri kwa Ambuye. Sobano ife tirindi zipembedzo zosiyana siyana ndipo ife tirindi zolinga zosiyana siyana ndiza mulungu zosiyana siyana. Koma chipembedzo chathu cha Chikhristu chakhazikika mwa ulemu pa imfa, kuyikidwa mʼmanda ndi chiukitsiro ndi kudza kwachiwiri kwa Ambuye. Ndi funso lofunikira, ndipo pamene ife tsopano tikuyandikira ku maganizo anga odzipereka kwambiri, ife tikukhala mu mithunzi yomwe yakudza kwake kwa chiwiri. Kumeneko kunjira yanga yoonera izo mwakuwala kwa lemba, palibe chiyembekezo chimodzi chatsalira kwa mpingo kunja kwakudza kwa chiwiri kwa Ambuye.
While pandemonic condition has got completely out of control.
Dziko lapansi muchikhalidwe chake chakuthengo lafika kwathunthu posalamuliridwa kwa bungwe lililonse lopangidwa ndi anthu mudziko. Mafumu sakukhoza kuwalamulira anthu awo konse, ngakhale olamulira mwankhanza sakukhozanso kuwalamulira. Demokarasi sikukhozanso kuwalamulira ake konse, ndipo palibe chiyembekezo chimene chatsalira koma kudza kwa chiwiri kwa Ambuye Yesu. Ndipo tsopano ndi imodzi mwa nthawi zoopsa kwambiri kwa wosakhulupirira ndi wochimwa, yomwe Iye anayamba wachitirapo umboni. Chifukwa nthawi ya chionongeko yayandikira pafupi, ndipo ndiyo nthawi yodalitsika kwambiri kwa wokhulupirira, pakuti chiwombolo chake chayandikira. Pali magulu awiri pa dziko lapansi usiku uno, wokhulupirira ndi wosakhulupirira, Iye amene Ambuye akubwera kudzamulandira ndi amene Ambuye akubwera kudzamutsutsa. Pakudza kwake adzadalitsa mmodzi ndipo adzatemberera winayo pakuonekera kwake. Ndipo popeza kuti ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri, ine ndikuganiza basi ndisanati madzulo kani achitsitsimutso chathu chaching'ono kuti ife tiyang'ane mwa ulemu ndiponso tilowe mʼmalemba ndi kuona momwe ife tilili pafupi. Ngati ine ndikanafuna kudziwa nthawi yanji iyo inali, ine ndikanayang'ana pa wochi yanga. Ngati ine ndikanafuna kudziwa tsiku lanji la sabata lomwe ife tinali kukhalamo kapena mwezi wa pachaka, ine ndingayang'ane pa kalendala. Ndipo ngati ine ndikufuna kudziwa nthawi ya kuyandikira kwa chochitika chachikulu ichi, ine ndimayang'ana pa mawu a Mulungu. Iwo amanena za nthawi pamene icho chili pafupi. Pakuti Baibulo linati pamene zinthu izi zidzayamba kuchitika, mudzatukule mutu wanu, chiwombolo chanu chayandikira. Nthawiyo yayandikira. Icho chinali chinthu chachikulu chotero kwa Yohane Mvumbulutsi pa chisumbu cha Patimo, kuti pamene Iye anaona chionetsero chakudza kwa Ambuye, pamene Iye anaona matemberero amene ali pa wosakhulupirira ndi madalitso amene ali pa wokhulupirira, Iye anafuula ngakhale choncho, "Bwerani, Ambuye Yesu." Izo zinakondoweza mtima wake pambuyo pa zonse zomwe Iye anaziona zochitika zakubwera kwake kusanachitike. Iye anafuula ngakhale choncho, "Bwerani, Ambuye Yesu." Ndipo pamene mbado wonse wa mpingo unali utadutsa mukuona kwake, ndipo Iye anaona chilichonse mwathunthu momwe izo zikanadzachitikira, ndiye anafuula, "Bwerani, Ambuye Yesu." Icho chiyenera kukhala chinthu cha ulemerero kuti kudza kwa Ambuye kwayandikira pafupi. Yesu pamene ophunzira ake anafika pamalo pamene iwo anali kuyang'ana pa zachithupithupi kapena zinthu zachilengedwe za pa dziko lapansi. Tsopano apa ife tikufuna kuti tiyime maminiti pang'ono chabe Sikuti nthawi zonse zimakhala zachithupithupi zomwe zingatikokere ife kutali, nthawi zina zinthu zachilengedwe zokha zimatikokera ife kutali. Atumiki a Yesu kapena ophunzira ake anali kulozera kwa iye kachisi wa mzinda Yerusalemu. Kachisi wankulu kumene Mulungu wa ulemerero wake wa Shekina anali ataonekera malo opatulikitsa a opatulika. Ndipo pamene iwo anamuuza iye za ubwino wa momwe miyalayo inayikidwira, momwe nzeru yayikulu ya Mulungu inali itakonzeratu kuti miyala iyi inadulidwa malo ambiri mu dziko lapansi ndi kubwera pamodzi. Ndipo mu zaka 40 zakumangidwa kwake panalibe ngakhale phokoso la macheka kapena phokoso la nyundo. Izo zinayikidwa mwaluso pamodzi ndi kuti momwe Mulungu anadzera pamwamba pa kerubi, ndipo izo zinaonetsera ulemerero wake wa Shekina. Ndi momwe iwo anali ndi chiyembekezo chachikulu mu mpingo waukulu uwu. Ndipo Yesu anati kwa iwo, musaone zinthu zonse izi. Komabe iwo anali malo oyera, iwo anali malo abwino. Iwo anali malo nyumba yokhalamo ya Ambuye. Koma Yesu anati, musati muziona zinthu izi. Ine ndili ndi china chake choti ndikuwuzeni inu chimene chili chachikulu kuposa ichi. Pakuti pakudza nthawi, iye anati, kuti sipadzakhala mwala umodzi wosiyidwa pa unzake. Zilibe kanthu mwabwino bwanji momwe ife timayesera kumasamalira thupi lathu. Zilibe kanthu ndi molimbikira bwanji momwe ife tingagwirire ntchito kwa bungwe lathu. Ndi molimbika bwanji momwe ife timagwirira ntchito mu mpingo kwa lathu, dongosolo lathu la mpingo. Ikudza nthawi pamene zinthu zonse izo zidzachoka ndi kupita. Yesu anayamba kuwawuza iwo zimenezo, ndipo iwo anati, kodi chizindikiro chakubwera kwa mapeto wa dziko chidzakhala chiyani? Ndipo Yesu anayamba kuyankhula kwa iwo, nthawi idzafika pamene sipadzakhala mwala utasiyidwa pamwamba pa unzake. Inu mudzamva za nkhondo ndi mbiri za nkhondo, miliri, zivomezi malo osiyanasiyana. Ndipo tsiku lina uko ku California, uko mu Oakland, pamene iwo unali mwayi wathu woti tikhale kumeneko mu msonkhano. Ndipo iyo inali nthawi yoyamba imene mkazi wanga anayamba wakhalapo mu chivomezi. Ine ndinali nditakhala mʼmalo ometera, ndipo ine chipindacho chinagwedezeka pang'ono pokha. Ndipo wayiresi inalengeza mwachangu, chivomezi chikuchitika. Anati, iwo akuyembekezera china mkati mwa maminiti 80. Ndipo ine ndinaganiza, bwanji ngati ichi chili chomaliza. Ine ndinatuluka mwachangu kuchokera pamalo ometera, ndinakumana ndi mkazi wanga yemwe anali kundidikilira pa nsewu. Ndinalowa mukasitolo kakang'ono kamankhwala kuti ndikapeze makadi a zithunzi kuti tikatumize kwa okondedwa athu. Ndipo pamene ife tinali kumeneko, chimodzi mwa zinthu zachinsinsi kumverera kwa chilendo komwe munthu angakhoze kukumverera, dziko lonse lapansi linayamba kugwedezeka. Mabotolo anayamba kugwa kuchokera pa alumali, zodulutsira utsi zinayamba kugwa pa nyumbayo. Ndipo munsewu mukuyenderera, anthu akufula ndi kulira pamene pulasitala inkagwa kuchokera pa makoma. Ndipo nyumba zazikulu zokhala ndi magawo 30 ndi 40 zinagwedezeka pamodzi, mpaka utsi kapena fumbi lochokera mu mtondo linakwera ngati bowa wankulu. Ndipo anthu anayamba kufula ndi kumathamanga. Ine ndinati, chimenecho ndi chala cha Mulungu wamphamvu zonse, chikuti cholembedwa chili pa khoma. Yesu anati, pamene inu mudzamva za chivomezi mʼmalo osiyanasiyana, nthaka inangʼambika mu msewu waukulu kwa mtunda wautali pafupifupi mapazi asanu. ndipo zinapita pansi kutali mapazi 100 munthaka. Malo amodzi nsewu waukulu wonse unagwera mkati. Ndipo ine ndinaganiza pamene iyo inangambika. Ine ndinangotsera pang'ono kuona chala cha Mulungu wamphamvu zonse chikuti ndipo kudzakhala zivomezi malo osiyana-siyana. Pamene tsiku linali kupitilira zivomezi 8 zosiyana-siyana zinagwedeza mzinda umenewu. Ndipo malo omwera mowa anakhala chitsegulire ndipo zidagwa zinakhamukira misewu. Ndipo akazi ankayenda mmisewu atavala matheka ndi chilichonse ngati kuti palibe nkomwe chimene chinali chitachitika. Anthu ali omangirizika ku dziko lapansi lero mpaka ine sindikudziwa chomwe chingatengere kuti chigwedeze dziko lino. Iwo amangooneka kuti ali osakhudzidwa kwenikweni. Iwo samazindikira. Ndipo munthu wina anapanga ngakhale ndemanga monga ine ndinamumva iye ndi diso langa anati, kodi inu munaona zomwe ine ndinachita? Ine ndinagwedeza chibakera changa. Ine ndine munthu wamphamvu. Ndipo ine ndinaganiza mwano wotero. Ine sindinaganizepo zochuluka za izo ngati mwano monga momwe ine ndinachitira kuno mu mzinda wathu omwe pamene ine ndimatuluka mu msewu waukulu usiku watha kupita ku Georgetown. Pamene mukoloka malire kunja kuno basi musanafike mu msewu waukulu watsopano pamene ukulowera. Pamenepo panali chikwangwani chachikulu chitakwezedwa mwamba pamenepo. Ndipo icho chinati, iye wauka, ali nawo moyo. Ndipo chikwangwani chotsatira chomwe, izo ziwiri zokha zinati, kumene kuli mowa wa Budweiser, kuli moyo. Ine ndinaganiza mwano wotero, ndizo zonse zomwe zilipo kwa izo. Ndipo Bible linanena kuti, kusanafike kudza kwa chiwiri kwa Kristu, kuti anthu ayenera kudzakhala amwano. Akuyenda mu zisiliro za iwo eni zopanda umulungu, ophwanya malamulo ndi onenera zonama, momwe dziko lakhalira mu chinyengo chotero. Mu Bombay, India, posachedwapa pamene Bire mnyamata wanga ndi ine tinali kumeneko mu msonkhano waukulu, kumene mateni amasauzande amahindu anapereka moyo wawo kwa Kristu, apo panadza chenjezo lalikulu. Ndipo ine ndikufuna inu kuti muone runda la chilengedwe. Ndipo zonse madzidzidzi mwachifukwa china chosadziwika, mbalame zazing'ono zonse mu mzindawu zinayamba kunyamuka kuchoka mdzikomo. Ndipo mbalame mwaunyinji zinachoka mdzikomo. Ndipo iwo anayamba kuzindikira ng'ombe zonse ndi nkhosa ndi ng'ombe za pagoli, koma mu India mipanda yawo sili ngati mpanda wathu. Iyo simakhala mipanda ya matabwa. Iyo ndi mipanda yayikulu ya miyala yomwe imamangidwa motalika. Ndipo ng'ombe zonse zinayamba kuchoka pa makoma ndi kuchoka ku nyumba ndi kupita kutali pakati pa munda ndi kuyamba kusonkhana mozungulira pakati pa munda. Kenako zonse mwadzidzidzi chivomezi chachikulu chinakantha ndi kugwetsa makoma, mitengo, miyala, mizinga inauluka. Ndipo mbalame sizinabwerere, ndipo ng'ombe zinakhala munda, ndipo munthu anapita motsatira akuganiza kuti izo zinali zonse zabwino. Ndipo tsiku lotsatira chivomezi china chinagwedeza, ndipo nyumba zambiri zinatembenuzika, ndipo mizinga inauluka. Ndipo pa tsiku lachitatu ng'ombe zinabwerera ku mpanda, ndipo mbalame zinabwerera ku mzindawo. Iye amene amadyetsa mpheta, iye amene anabweretsa zolengedwa zake zazing'ono mu chombo, akadali moyo ndipo akulamulira. Ndipo izo zimaoneka kuti zili ndi runtha lochuluka pa za Mulungu kuposa mmene munthu amachitira, amene iye anamulenga mu chifanizo chake. pamene munthu amachitira mwano zolengera za zing'ono za dziko lapansi, Mulungu amazisamalira izo, ndipo izo zinapanga njira yawo kuchoka pa makoma akuluwo. Izo zikanakhala zidaphedwa, mbalamezo zikanakhala zidaphwanyidwa ming'alu ya miyala pamene iyo inkagwedezeka uku ndi uku. Zizindikiro za kudza kwake. Oh, ndi tsiku lalikulu lomwe ife tikukhalamo tsopano. Zivomezi, malo osiyana-siyana, miriri, zinthu zonse izo zimene Yesu anazinena zili pano. Mwanjira yanga yoonera izo, ine sindikuona chilichonse chatsalira koma kudza kwa Ambuye. Iko kuli pafupi. Yesu mu ndiponso mawu ake kwa anthu ake, iye anati, phunzirani fanizo la mtengo wamkuyu. Pamene iwo uli wanthete ndi kuyamba kuphuka masamba, inu mumati dzinja layandikira. Ndipo pamene inu muona zinthu izi zikuyamba kuchitika, zindikirani kuti nthawiyo yayandikira. Zindikirani chomwe mtengo wamkuyu unali. Mtengo wamkuyu nthawi zonse wakhala uli fuko la Ayuda. Iye sananene kokha mtengo wamkuyu, koma mitengo ina. Pamene inu muona mtengo wamkuyu ndi mitengo ina yonse ikutulutsa mphukira, tsopano iye anayankhula osati za mtengo wamkuyu wokha, komanso mitengo ina. Tsopano tiyeni tingozindikira pamene iwo ukutulutsa mphukira yake. Ife takhala mu nthawi ya chilendo kwambiri mu zaka zingapo zapitazi. Mpingo wa mitundu wakhala nacho chimodzi cha zitsitsimutso zazikulu kwambiri chimene iwo wakhalapo nacho chiyambireni kumeneko, kuyambira masiku a atumwi. Oh, ndipo mpingo wa mitundu unalibe chitsitsimutso pamenepo. Iwo unali mpingo wa Chiyuda umene unali ndi chitsitsimutso. Koma mpingo wa mitundu mu zaka 10 kapena 12 zapitazi wakhala uli ndi chitsitsimutso chachikulu cha mbiri ya kale. Ife tikuganiza za chitsitsimutso cha Martin Luther, inde bwana. Icho chinali chachikulu, koma icho chinali mu Germany mokha. Ife tikuganiza za chitsitsimutso cha Wesley chomwe chinali ku England. Icho chinafalikira chakuno ndi zisumbu zingapo za Britain, koma sichinatenge mphamvu kwambiri. Koma mutsiku lino chitsitsimutso ichi chimene chilipo cha uzimu mwanteradi chakwanira kuchokera ku nyanja kupita ku nyanja yopanda malire. Pa dziko lonse lapansi kudzera mu wayiresi ndi magazini ndi alaliki omwe atuluka kunja osathandizidwa ndi mtundu wa anthu, ndipo abweretsa chitsitsimutso mwakuti masauzande a zikwi kuchulukitsa zikwi a miyoyo yabadwa mu ufumu wa Mulungu. Mu utumiki wanga omwe wofoka womwe Ambuye wandipatsa ine, ndaonapo anthu oposa miliyoni imodzi akubwera ku ufumu wa Mulungu. Taganizirani za izo pamene ena ndi mautumiki akulu awa womwe amasesa pa wayiresi ndi zina zotero koma miliyoni. Pali moto wachitsitsimutso umene wayatsidwa pa phiri lililonse mu dziko lapansi, kwenikweni kuyambira ine, kuyambira zaka 10 zapitazo. Kuyambira ine, ife tinayamba mu chitsitsimutso. Ife tili pa nthawi yotsiriza. Tsopano zindikirani ndiye, basi izo zisanachitike, iye analosera apa, ndipo anati, makoma a Yerusalemu adzaponderezedwa pansi ndi amitundu mpaka nyengo ya amitundu itatha. Achimuhamadi aulanda iwo. Ife tikuzindikira zimenezo. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muyang'ane pa vutoli usiku uno, momwe Ishumaeli ndi Isaki akadali pa khosi pa wina ndi nzake. Komwe ku Yerusalemu kumene zinanenedweratu kuti iwo akanadzakhala. Ndipo zaka zingapo zapitazo kunalibe Ayuda aliwonse mu Yerusalemu. Tsopano Yesu akuyankhula pamene inu muona mtengo wamkuyu ukuphuka masamba ake. Tsopano Ayuda amwazikana ku dziko lonse lapansi, chiwerengero chachikulu mamiliyoni mu Germany ndi mu Italy. ndimu United States, ndipa dziko lonse lapansi, ndipo Mulungu monga yanachitira masiku oyambirira, anaumitsa mtima wa Farao, iye anaumitsa mtima wa Mussolini pa Ayuda. Ndipo Ayuda anathamangitsidwa ku Italy, iye anaumitsa mtima wa Hitler, ndipo iwo anathamangitsidwa ku Germany. Iye anaumitsa mtima wa Stalin, ndipo iwo anathamangitsidwa ku Russia. Ndipo kodi inu mwakhala mukuzindikira pepa lalo kuti ife a United States tikutenga mbali ndi aluya? Mbale, cholembedwa chili pa khoma. Mulungu anati aliyense amene adzadalitsa Israeli adzadalitsidwa, amene atemberera Israeli adzakhala wotembereredwa. Tsopano ine ndili ndi chithunzi ku nyumba, kapena ine ndikukhulupirira icho chinabwerekedwa pa nthawiyo chotchedwa ndi asayansi. Maminita atatu pasanafike pakati pa usiku, ngati dziko la sayansi lanena kolokoyo inazungulira mpaka mphindi zitatu pasanafike pakati pa usiku, ndipo ine ndikuganiza iwo adula icho tsopano mpaka pafupifupi miniti imodzi pasanafike pakati pa usiku, pamene iwo anapeza hydrogeni kapena okosijeni. Atomiki ndi mphamvu zonse zazikulu izo zomwe iwo akanakhoza kuzigwiritsa ntchito, akhoza kuononga kwa thunthu mu mphindi 5. Iwo akanakhoza mwantheradi usikuno osakhalapo munthu mmodzi wa moyo mu kontinenti yonse ya North America mu maminiti 30. Ndipo icho chagona mugulu la anthu achikunja omwe amadana nafe, ndipo pambali pa izo ife tili ndi ngalawa ndi zombo zokonzekeretsedwa zonse zidayikidwa mozungulira pa zonse ziwiri kudutsa Siberia. Uko mu Hungary ndi malo osiyanasiyana kumene zombo zathu zili zidadzazidwa ndi mtundu omwewo wa mizinga. Abale, ndimochedwa kuposa momwe inu mukuganizira. Sodomu ndi Gomora sankadziwa usiku umenewo kuti iwo anali akukhala moyo olala olotsiriza. Igupto sankadziwa kuti ngero wa imfa yemwe anali atoloseredwa kuti adzabwera akanadzabwera usiku umenewo. Belihaba sanazindikire kuukira kumeneko komwe kunachitika. Ife tayezedwa pa muyezo ndipo tapezeka kuti ndife oberewera. Ife tayandikira nthawi ya kumapeto. Chingachitika ndi chiyani ngati iwo komwe ku Moscow akanakhoza kulondolera mizinga motsogozedwa ndi nyenyezi ndi rada, akanakhoza kuponyera bomba limenelo ndende pa 4th Street mu Louisville ngati iwo akanafuna kutero uko nkulondola. Ndipo ife tingakhoze kuima kunja uko mu nyanja kwina kwake pa zombo zathu ndi kulondolera umodzi molunjika kulikulu la Moscow ngati ife tikufuna kutero. Chingachitika ndi chiyani mʼbale wanga ngati kutembenuka kwa mzinga kwa kukuluko kungachitike ndipo dziko lino likanagwedezeka? Pa ola lomwelo ife tingasiye zinthu zomwezo ndi kuzipenyetsa izo kumbali inayo, ndipo ife tikukhala pakachidutso kakang'ono kochepa kopyapyala kowonda muli monse. Pamene zivomezi zadya mozungulira ndi kudya mozungulira mpaka zili ngati kubola zira, ngati iye angapangitse kuphulika kumodzi kwakukulu, ndipo chiphalaphala chodalika mairosi 8,000 ichi chingatumphukire mlengalenga. Izo zikanadzachita chimodzimodzi zomwe Mulungu ananena kuti zikanadzachitika. Ife tili pa nthawi yotsiriza, ife tili pano, palibe njira yoletsera izo. Kupempha konse ife likhoza kuyika enseni hawa mu chigawo chilichonse, ndipo izo sizidzayimisa konse izo. Yesu Kristu anati nthawi izi zidzafika, ife tili pano, mtengo wa mkuyu ukutulutsa mphukira yake. Muchithunzi ichi kutali komwe ku Irani, inu munawerenga mu magazini ya Luke Momwe kuti iwo anatenga ndege zikulu zikulu ndi kupita kumeneko ndipo anakatenga ndege zodzadza ndi Ayuda awa. Masauzande a iwo akhala ali kumeneko kuyambira pakuthetsedwa kwa Babiloni. Akhala ali menemo kwa zaka 2500 ndipo anali atasiyidwa kumusi uko. Iwo anali kulima ndi zida zakale zamatabwa. Iwo sankadziwa kanthu za Yesu kukhala konse pa dziko lapansi. Iwo sankadziwa kanthu za chilichonse koma miyambo yawo yakale ya Chiyuda, miyambo imene iwo ankakhaliramo. Ndipo pamene ndege izi zinatera pansi ndi kuyamba kuwalongedza Ayuda awa kuti ziwatengere iwo kubwerera ku dziko la kwawo, mneneri analosera zaka 28 kapena 700 zapitazo. Ndipo anati pamene iwo adzatuluka mu ukapolo umenewo, Mulungu adzawabweretsa iwo pa mapiko a mphungu. Mneneri anaona ndege kubwera. Iye anaziona izo zitatera pansi ndi kumawanyamula iwo ndi kumawatengera kubwerera ku dziko la kwawo. Iye sankadziwa choti aiche iyo. Iye basi inkaoneka ngati mphungu kwa iye. Kotero iye anati iwo adzabwezeretsedwa pa mapiko a mphungu. Ndipo pamene iwo anatuluka mu ndegemo, ndipo ang'ono anali kuthandiza okalamba, iwo ankafunsidwa. Ndipo iwo ankati, kodi inu mabwerera kumudzi kuti mudzafe? Iwo ankati, ayi, ife tabwereranso kuti tidzamuone Mesiya. Oh, zombo zazikulu zochokera pa dziko lonse lapansi, muzaka zingapo zomalizira zinalowa mu Yerusalemu ndi Ayuda okalamba, achichepere ndi achikulire, atavala zovala zawo, akuchokera kumawa, kuchokera kumadzulo. Ndipo yapachikika pamwamba palikulu la Yerusalemu ndi nyenyezi yakale ya nsonga zisanu ndi imodzi ya Davide, bendera yakale kwambiri mu dziko lapansi. Sina uluge kwa zaka 2500 lalengezedwa kukhala fuko usiku uno. Mtengo wa mkuyu ukutulutsa mphukira yake. Yerusalemu akukula, Ambuye akubwezeretsa. Zizindikira zomwe aneneri ananeneratu. Masiku a mitundu akuwerengeka ndi zowawitsa zochuluka. Bwererani o omwazika kwanu komwe, pakuti tsiku la chiwombolo layandikira. Mitima ya anthu ikulephera mwa mantha. Dzazidwani ndi mzimu wa Mulungu, nyali zanu zikhale zokonzedwa ndi zowala. Yang'anani mwamba, chiwombolo chanu chayandikira. Ndimochedwa kuposa momwe ife tikuganizira. Ife sitimabwera ku chalichi kuti tidzakhale pa mpando. Ife sitimabwera ku chalichi kuti tidzamve ulaliki wabwino kapena kubwera ku chalichi kuti tidzamve nyimbo zabwino. Izo zonse zili nawo malo awo, koma chimene ife kuli bwino tibwere ku chalichi kuti tidzachite ndi kudzifufuza ndi Mulungu ndi chipulumutso cha moyo wathu, pakuti tsiku la chiwombolo layandikira. Yesu Kristu mwana wa Mulungu anafanizira izi ya ananena kwa mkazi. Ndipo muphunziro lathu sikuno ife tikupeza mkazi uyu mwamuna wake anali atachokapo. Ndipo iye anali atataya chimodzi mwazigwinjiri kuchoka pa tabuleti yake. Tsopano ine ndiyesera kuzifotokoza izo. Lero ngati mkazi ali wokwatiwa, yayenera kuvala mphete ya ukwati ngati chizindikiro chakuti iye wakwatiwa. Ndiko kuletsa amuna ena kuti asakhale ndi chochita ndi iye. Iwo amayang'ana, ndipo iwo amaona kuti iye ndi mkazi wokwatiwa. Masiku amenewo iwo analibe mphete za ukwati. Iwo anali ndi tabuleti. Iwo amachitcha icho tabuleti. Iwo amavala icho pa mutu pawo. Icho chinali ndi zigwinjiri 10. Ndipo izo zinkayenda mowuzungulira mutu wawo. Ndipo icho chinali chizindikiro kuti iwo anali mkazi wokwatiwa. Ndipo panalibe mwamuna amene anali woti apusitsidwe nawo iwo. Panalibe anyamata oti agopeke nawo iwo. Iwo anali okwatiwa. Iliyonse ya zigwinjirizo ngati ife tikanangokhala ndi nthawi, koma ine ndilibe. Ine ndiyesera kusunga mawu anga momwe ndingathere. Ine ndikanakhoza kukuwuzani inu chimene chilichonse cha zigwinjirizo chinkatanthauza. Izo zinkaikidwa mmenemo ndipo chigwinjiri chilichonse chinkatanthauza ukoma wina wake wankazi ameneyo choyamba kutanthauza chikondi chake kwa mamuna wake chachiwiri lumbiro lake la ukoma kuti akhala moyo woyera kwa iye ndipo chachitatu ndi chachinayi ndi chachisanu mpaka chanayini ndi chateni ngati inu mukufuna kuziyang'ana izo yang'anani mu Agalatiya 5 inu mudzapeza kuti mkazi ameneyo ankayimira mpingo ndipo mpingo ndi mkazi wobalira wabwenzi kwa Khristu ndipo tabuleti yomwe mpingo ukuyenera kuti uzivala ikupezeka mu Agalatiya 5 chimene chili chikondi chimwemwe mtendere kuleza mtima ubwino chifatso kudeka chipiriro imeneyo ndiyo tabuleti imene ikuyenera kuti idzivalidwa mu mpingo chikondi cha abale chifundo chiyanjano ndipo mkazi uyu pamene izo iko kuyenera kuti kunali pafupifupi kutada mwakuti anazindikira kuti anali atataye chimodzi mwa zigwinjiri zimenezo ngati pane amba pakhalapo nthawi yomwe mpingo umayenera kuchita kafukufuku kuti mudziwe ngati muli ndi zigwinjiri zonse iyo yenera kukhala tsopano iko kukuda zozunza zomwezo ndi mitambo yowononga chitukuko ikulendewera pa dziko lapansi uchimo ndi nyansi pambali iliyonse ife tikukhala mu nthawi yopambana pamene kuli kuyipa anthu amene amapita ku tchalitchi chifukwa cha chinyengo anthu amene amapita ku tchalitchi kuti ayesere kubisa umbombo wawo anthu amene amapita ku tchalitchi ndi kumadzinenera chikhrisitu ndi kumakhala monga dziko lonse lapansi kumwa kusuta njuga akazi ovala mopanda makhalidwe ovala zovala zomwe iwo samayenera kuti azivala mu chipinda chawo chovalira kunja mmisewu pamaso pa anthu ndipo chikondi cha abale ndi chinthu chimene chikupita pafupifupi ife sitinataye chigwinjiri chimodzi koma ife tataye kwenikweni chilichonse cha izo ndipo siku unali kuyamba ndipo kumbukirani mwamuna wake amatha kubwerera ndipo ngati iye ampeza ali ndi chimodzi cha zigwinjiri palibepo izo zinkasonyeza kuti wayikidwa chizindikiro hule ndipo ngati iye ananyoza kapena kudzidetsa yekha mwanjira iliyonse ndipo izo nkuonedwa ndi anthu iwo ankamubweretsa iye pamaso pa wansembe ndipo ankabweretsa mboni kuti iye anali atapezeka chomwecho ndipo wansembeyo akaona kuti iye anali mkazi wokwatiwa amatenga chigwinjiricho kuchoka pa tabuleti yake chimene iye wakhala akuchita nacho cholakwika ngati iye anali atawononga ukoma wake iwo amachichotsa icho ngati iye anali kukopa kusonyeza kuti iye sanali woona kwa mamuna wake iwo amachotsapo chimenecho chilichonse chimenecho chinali iwo amachichotsapo icho ndipo pamene mwamuna wake abwerera iye amapeza kuti iye anali atayikidwa chizindikiro ndipo iye amatha kumusudzula iye pomwepo ndi kusakhala ndi kanthu kochita ndi mkazi wotero iye sanafune mkazi woteroyo kotero kumayamba kuchita mdima pamene iye ankazindikira kuti anali atataya china chake nthawi yoti mwamuna wake amabwera ndipo kukuda mpingo kuli bwino uzikhala ukudzifufuza okha ndi mawu a mulungu chiyero chathu kukhulupirika kwathu kudzipereka kwathu ife tasandulika obwebweta amiseche osuta ndudu amatetano ayezebeli odzipaka utoto chilichonse chomwe chili mu kalendala chomwe dziko lonse lapansi limachita mpingo wa chikhristu ukuyanjana mu zinthu zimenezo lero mpaka inu simungakhoze konse kusiyanitsa wina kwa unzake Ndinthawi yoti tichite kafukufuku, nthawi kupita. Sobano ndicholinga kunali mocheda kwambiri mpaka iye anayenera kuti ayatse kandulo. Ndipo iye anatenga kandulo. Sikuti iye anangotenga kokha kandulo, koma iye anatenga tsache. Ndipo iye anayamba kukonza mnyumba. Oh, mbale, ngati pangakhala kufunikira kwa nthawi ya kuyatsa kwa kandulo, kutumiza kwa kuwala kwa uthenga, zimoyera kubwerera mu mpingo, osati mochuluka kwa zomvelera, osati kwa zotengeka zina, osati kwa zomvelera zina, osati kwa zodumpha chifukwa cha chimwemwe, koma chifukwa cha chochitika chofufuza mtima. Pamene amuna ndi akazi akhala mowona ndi Mulungu. Kulondola, ife tili pa nthawi yotsiriza. Ndipo iye anayatsa kandulo kuti mupatse iye kuwala. Ndipo mbale, kandulo yaing'ono iliyonse muno iyenera kuti iyatsidwe usiku uno. Osatizo khazo, koma iye anatenga tsache. Ndipo oyandikana nawo ankakhoza kuona fumbi likuwuluka. Iye anali ndi nthawi yeniyeni yoyeretsa mnyumba, pakuti mwamuna wake anali pafupi kubwera. Ndipo ngati iye akanamupeza iye ndi chigwinjiri chimodzi icho palibe, iye anali hule. Mbale ife mpingo wa Mulungu wa moyo. Maola akulu awa amene ife tikukhalamo tsopano, izo zikutiyenereza ife kuti tizifufuze kupita pamaso pa Mulungu, kuyatsa kandulo ya mawu authenga. Ndikudzifufuza tokha ndikupeza ngati ife sitikuperewera. Ndipo makamaka pamene ife tikuona zinthu zonsezi zikubwera, ife tili pa nthawi yotsiriza. Kudza kwa Khristu kuli pafupi. Palibe chiyembekezo china pa dziko lapansi kwa mpingo. Ndipo penyani, mpingo ukuchita za chinyengo. Mpingo ulibenso chikumbumtima nkomwe. Inu simungathe kuwadzutsa iwo. Bible linati iwo adzafika muchikhalidwe chimenecho pamene iwo azidzati, taonani Ambuye wathu akuchedwetsa kudza kwake. Ndipo iwo adzakhala akulikwirana ndi kulumana wina ndi nzake ndi zina zotero, ndi kumamenyana pozungulira. Ndizo ndendende basi ora limenero, chilichonse chakonzeka. Masamba akutembenuzidwa monga izo zinaliri monga choncho. Ndipo izo zakonzeka kudza kwa Ambuye. Mpingo wa Lutera unataya kuwala kwake. Mpingo wa Methodisti unataya kuwala kwake. Mpingo wa Baptisti unataya kuwala kwake. Mpingo wa Chipentekoste unataya kuwala kwake. Kuwala kulikonse kukuoneka kuti kwapita. Anthu a Chipentekoste, anthu a Chiyero akuchita chimodzimodzi basi monga Methodisti. A Methodisti akuchita monga Baptisti. A Baptisti akuchita monga Chilutera. Achilutera akuchita monga Chikatolika. Ndipo izo zonse zabwerera kuchisakaniso chimodzi chachikulu cha tchimo. Uko nkulondola, ife tili mu nthawi yotsiriza kudza kwa Ambuye. Sobano iye anali ndi nthawi yoyeretsa mnyumba. Iye anakwecha pansi, iye anasesa makoma, iye anagwetsera pansi akangaude. Iye anapitirizabe mpaka iye anapeza chimene iye anataya. Ndipo pamene iye anatero, iye anayitana mipingo yake yaing'ono ya paulongo kuti ibwere tsopano. Ine sindikusamala ngati ndinu wa Methodist, Baptist, Pentecoste, Presbyteria, bwerani tiyeni ife tikondwere limodzi. Pamene nthawi imeneyo ifika, pamene mpingo upeza chikondi cha pabale, pamene mpingo upeza chiyero chake chopatulika, pamene mpingo upeza malo ake mwa Khristu, iwo udzayitanira kwa ziwalo zina za thupiro. Bwerani ndipo mudzakondwere nafe. Mulungu amafuna kuti mpingo uzimukonda iye. Ine ndikukhulupirira linali la Mulungu mawa pamene ine ndinali kuyankhula za ukoma wa mkazi wodala bwanji. Ndani angapeze chinthu chokoma kuposa kubwera ku nyumba wotopa pamene Mulungu wamupatsa mwamuna mkazi. Mwamuna ndi mkazi sasiyanitsidwa, iwo ali mmodzi. Muchirengedwe Mulungu anawerenga onse awiri pamodzi. Ndipo iwo ali mtima umodzi, moyo, malingaliro ndi chilichonse. Pamene iye anapanga munthu mufumbira dziko lapansi, iye anamulekanitsa iye kwa mkazi wake. Pamene iye anamupanga Eva, iye sanapite kukamupanga mkazi kutenga dothirina. Koma iye anatenga kuchokera kumbali ya Adamu nthiti, ndipo anapanga mkazi wake. Iye anati, iye ndiye fupa la fupa langa, nofu wa nofu wanga. iwa anali amodzi muntima, moyo ndi thupi. Ndicho imira cha Khristu. Mulungu sana utengere mpingo wa Khristu kuchokera ku kachikhulupiriro. Ngakhalenso iye sana utenge iwo kuchokera ku chipembedzo. Iye anautenga iwo kuchokera muntima wa Khristu, mkondo mumbali yake, kudzera mu magazi. Mbale wanga mlongo, ine sindi kusamala momwe iwe ungakhalire wa chipembedzo. Ngati iwe suna pembedwa ndi magazi, iwe watayika. Ife tiluwa muzimenezo usiku wa mkucha. Kusonyeza momwe izo zilizo funikira. Koma ndinu wotayika popanda magazi. Sobano ndiye pamene iye anamupanga mkazi ameneyo, iye anali mzake. Chinali china chake kwa iye choti azichikonda. Chinali gao la iye. Sobano mvetsirani mwacheru. Mwamuna kapena mkazi sanga koza kupita kumwamba pokhapo karabada mwatsopano. Ine sindi kutanthauza chifukwa inu mwayankhula ndi malilime. Ine sindi kutanthauza chifukwa inu mwafuula. Ine sindi kutanthauza chifukwa inu munavina. Ine sindi kutanthauza chifukwa munapita kuchalichi ndipo mwakhala kabwerebwere. Kuvala mabadani chifukwa cha kukhulupirika kwanu. Zinthu zimene zonse ndi zabwino. Koma izo si izo. Paenera kukhala mwantheradi chirumikizano pakati pa inu ndi Khristu mpaka inu mukhale mmodzi. Ndinu mmodzi, ndipo ngati inu simuli bwanji, kodi inu mungalingalire kubwera nthawi ya usiku wotopa, wothodwa, wolema? Ngati ndinu mlimi, makaniko, mlaliki, chilichonse chimene inu muli, mubwera mkati. Pamene inu mulowa mnyumba yanu yaing'ono, mukulakalaka mpaka inu mutakhoza kufika kumeneko. Inu nkutsegula chitseko ndipo mkazi wang'ono wokoma atayima pamenepo, iye nakupatsani inu moni. Iye aliyense atadzikongoletsa ndipo atadzisambitsa. Iye akuyenda ndikukupyopyonani inu patsaya. Iye anati, adadi inu mwatopa. Iye nkukukhazikani inu pansi pa mpando. Iye nkudzikhazika yekha pa miyendo yanu. Iye nkudzayika manja ake mokukumbatirani inu, nkumakusisitani inu. Izo zimangooneka ngati ndiye kuti inu simunatope. China chake chimakunyamulani inu. Ndi china chake chimene Mulungu anakupatsani inu kwa cholinga chimenecho. Ndi gawo la inu. Sobano, ngati iye ali mkazi woona. Koma bwanji ngati milomo imeneyo yapyopyona mwamuna wina tsiku limenero, kapena nthawi ina? Bwanji ngati iwe ukudziwa zimenezo? Bwanji ngati mikono imeneyo yakumbatira mwamuna wina? Iye ndi chonyansa mwantheradi pa miyendo yako. Kupyopyona kumeneko kumayaka ngati kupyopyona kwa Yudasi. Mikono imeneyo mungafune kuti iyo isakhale mokuzungulirani inu. O, yakhoza kukhala wokongola, tsitsi lake likhoza kukhala lobiringizika, maso ake akhoza kukhala bulauni, masaya ake akhoza kukhala wofewa. Sikeli yake yaing'ono ikhoza kukhala yositidwa, iye akhoza kukhala wokongola kwambiri. Koma ngati ulemu weniweni wa umulungu umenewo ndi chikondi ndi chidaliro sikili pamenepo, iye zingakhale bwino asakhale pa miyendo yako. Iwe sumafuna kanthu kochita naye iye. Iye ndiye ali ndi ngongole kwa inu. Ine sindikusamala momwe iye amadzikongoletsera yekha. Iye ndi wolakwabe mpaka iye atatsimikiziridwa kuti ndi weniweni, wokondeka weniweni. Osakonda wina koma iwe. Osali kupyopyona kwina kuchokera pa milomo yake koma yako. Palibe mikono ina ikuyenera kumugwira iye koma yako. Ndipo iwe umadziwa izo. Ndikumverera kotani? Ndi chitonthozo chotani? Ameneyo ndi mwamuna ndi mkazi, chomwe chili choyimira cha Khristu ndi mpingo wake. Ndipo pamene inu mupita kuchalichi chanu, inu mutha kukhala ndi mipando yabwino kwambiri mu mzindawo. Inu mutha kukhala ndi nsanja yapamwamba kwambiri yomwe ilipo mu mzindawo. Inu mutha kukhala ndi limbala bwino kwambiri. Inu mutha kuvala bwino kwambiri. Inu mukhoza kuimba ngati mbalame yotsanzira. Koma zonse za izo, ngati inu mukupyopyona ndi kunyengeka ndi dziko, kupyopyona kumeneko pa masaya a Khristu ndi kupyopyona kwa Yudasi, iye samafuna kanthu kochita ndi inu. Iye amayang'ana pa mphete yanu ya chitomero cha ukwati, ndipo iye amapeza tabuleti yachotsedwa. Iye amapeza chikondi chapita ndi maonekedwe. Yama beza kukurubiriga kwa pita, inu majida chwelewele ndi dziko, inu muma pita kuzovina ndi mapando akwasa kwasa, ndi kuwane mapolo galamu onyasa aba televisioni. Inu mukuchita chigololo ndi Kristu ba iye, monga kumamucha iye mamuna wanu. Bible linati inu mumati, ine ndine olemera, ine sindiso wakantu. Koma iya anati, inu simu kudziwa kuti ndinu wa mariseche, womvetsa chisoni, wakungu, wosauka, ndipo simu dziwa izo. Ndinthawi yotiti yatse kandulo ndi kusesa mnyumba. Kudza kwa Ambuye kuli pafupi. Tiyeni tiganizire izo kwa mphindizo chepa chabe pamene ife tikuweramitsa mitu yathu. Kodi mutero, kodi inu mungatembenukire kulimba mlongo? Kodi inu mwakhala mukuchita chiyani mpingo? Chikhalidwe chanu nchotani usiku uno? Pamene dzanja lanu lakwezedwa mwamba mukudzipereka kwanu, kodi pali china chake chakufufuzani inu? Ngati inu mukunyengeka ndi dziko, ngati inu mukuchita zinthu zomwe ndi zolakwika, kupyopyona kwanu, taganizani za izo bambo. Bambo, ine ndikufuna ndikufunsani inu china chake, ndipo izi zikupita kwa Abiti na nunso. Ndipo mai dona wangono, kodi inu mungaganize chiyani za bwenziranu? Ngati iwe ukanadziwa kuti iwe wamuona iye kunja akupyopyonana ndi kupitilira ndi atsikana ena, ndipo iwe unali otomeredwa kwa iye, ndipo iye anabwera nakusisitani inu pa dzanja ndi kunena, wokondedwa, ine ndimakukonda iwe wekha. Inu mungati wachinyengo wangono iwe, choka pamaso panga. Kodi inu mungatani, taganizani za izo bambo. Ife sitinangotomerana chabe, koma ndife obadirana, mpingo wakwatiwa ndi Kristu. Ife ndife nkazi wa Kristu, tikubala ana. Kodi mungakonde bwanji kubera kunyumba usiku, chifukwa chakudzipereka kwanu kwa nkazi wanu. Ndipo iye ali ndi gulu la ana angono. Ndipo inu mumapeza tsiku limenero, ndipo pamene iye abwera mkati, zikhadabo zake zikhoza kukhala zobakira utoto, ndiko kuti ngati inu muli wachidziko, inu mukhoza yakhoza kuoneka wokongola kwambiri, koma inu mukudziwa, taganizani za izo mbale, ngati mkazi ameneyo wakhala akupyopyona amuna ena, ngati manja ameneyo amene akuzungulirani inu, akukuuzani inu kuti amakukondani inu. Ndipo inu nkumadziwa kuti ndi a, kuti ye amakondanso ena na yenso. Chikondi chake sichoona. Chikondi chake sichoona. Icho sichili kwa inu. Icho ndi cha enanso. Ngati pali mwamuna wina kwa inu, inu mungamuchotse iye pa miyendo yanu. Taganizirani za momwe kumverera kwake kungakhalire. Taganizani za izo dona. Ngati mwamuna wanu abwera kunyumba, osatizo kazo, koma kunyamula matenda amakhalidwe oipa. Ndipo adalitse mtima wanu. Mpingo ukudyedwa ndi matenda auzimu, amitundu yonse ya timalingaliro ndi china chilichonse. Ndizo zolakwika, Mulungu, khalani wachifundo. Yesu akubwera bwenzi. Inu simukhala nayo nthawi umodzi wa mausiku awa, kapena limodzi la masiku awa. Inu kuti bwino mufufuze tsopano. Tiyeni tipemphere. Ndiyangati a inu mukuti Mbale Branham, ndi mitu yanu yoweramitsidwa, manja anu atakwezedwa. Mundikumbukire ine mupemphero lanu Mbale Branham. Ine ndabwera usiku uno, ine sindinabwere kuno kuti ndidzaonedwe. Mulungu akudalitseni inu. Yangoyang'anani pa manjawo. Ine sindinabwere kuno kuti ndidzaonedwe. Ine ndabwera kuti ndidzapeze china chake. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti Mulungu wayankhula kwa mtima wanga pamene inu mukulalikira. Ndipo ine ndikuzindikira kuti ine ndikulakwitsa. Ine ndikufuna kukhala Mkhristu weniweni woona. Ine ndikufuna kukhala wokonda weniweni. Kuti pamene ine ndipita kwa Ambuye wanga ndikugwada pa maondo wanga, ine ndikufuna iye kuti adzindikumbatira ine mikono mwake nati, wokondedwa wanga. Inu mukukumbukira Solomoni momwe iye anayankhulira za izo? Iye anati, bwera wokondedwa wanga, ife tiyende pakati pa makangadza. ife tiende munda wazonungira mwe iye anati milomo yake inkaoneka ngati masamba arozi ndi zina zotero mwe iye amamukondera mkazi wake wang'onoyo anati bwera tiye ife tipite ndikukadzadzitsa chikondi chathu pamene inu mufika pa guwa lanu kuti mupemphere kodi mtima wanu ndiwoona ndipo moyo wanu ndiwosayipitsidwa mwakuti inu mumati ambuye mulungu mulole ife titenge chikondi chathu ndipo inu mukuti inde wokondedwa wanga ine ndimakukondani inu kapena kodi inu mwakhala mukuchita chiwerewere kodi inu mwakhala mukunyengeka ndi dziko ndipo ola la ambuye lili pafupi pamene zizindikiro zonse izi ndi zodabwitsa ndi matene amasauzande a zinthu zina zomwe zachitika zikuloza cholembedwa chilichonse chikuloza kukuda muli kuzizira mu mpingo chitsitsimutso chikuoneka kuti chatha kachidutsa komaliza katsala pang'ono kutha ndipo apa ife tikudzipeza tokha muchigololo kodi iye adzachita chiyani iye adzatikankhira ife kuchoka pa miyendo yake ndi kunena chokani kwa ine inu ochita kusayeruzika tsopano ngati pali wina wake pano amene akufuna kuti akumbukiridwenso kachiwiri ine ndikhoza kufunsa pa miniti iyi kwezani manja anu kwa mulungu nenani tsopano ine ndikudzipereka ndi kunena mwachisomo cha mulungu kuyambira usiku uno mpakana ine ndikhala moyo wowona mothandizidwa ndi mulungu mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu ndipo inu mbale inu mulongo inu dona wang'ono inu bwana inu mbale inu chakuno musiuko ndi inu mnyamata wang'ono kodi alipo munthu pano amene sanayambe wapulumutsidwapo ndipo akuti mbale Branham ndikumbukireni ine sitinayambe ndabadwanso kachiwiri ine ndikudziwa sindili mvetserani inu simunapulumutsidwe mpaka inu mutabadwanso kachiwiri inu munangotembenuzira nkhope yanu kwa china chake koma pamene inu mumuvomereza Khristu inu mumabadwa mwatsopano inu mukuti mbale Branham ine sitinayambe ndachilandira icho ine ndikudziwa ndine wolakwa ine tsopano ndikukweza manja anga ndikuti inu mundikumbukire ine nanenso ine sindinayambe ndapulumutsidwapo ine sindinayambe sindinayesere nkomwe kumutumikira Khristu koma ine ndikufuna kuti ndiyesere izo ndipempherereni ine mbale Branham kodi inu mungakweze dzanja lanu wina wake muno tsopano kodi alipo munthu mmodzi muno amene sanakhalepo konse mkhristu mungakonde kukweza dzanja lanu kunena ndikumbukireni ine mbale mupemphero mulungu akudalitse iwe mwana wina wake akuti ndikumbukireni ine mbale mulungu akudalitseni inu dona wina wakenso ndikumbukireni ine mbale ine ndikufuna tsopano kukhulupirira pa ambuye yesu ndikumulandira iye ngati mpulumutsi wanga mulungu akudalitseni inu mbale ndizo zabwino wina wake anandidzudzula ine tsiku lina akuti mbale Branham chifukwa chiyani inu mumati kwezani dzanja lanu mvetserani palibe amene amakhulupirira mukuyitanira kuguwa kuposa momwe ine ndimachitira ine ndimakhulupirira mukubwera kuguwa izo nzabwino koma izo sizimakupulumutsani inu ndi lingaliro lanu la Khristu inu mukuti chabwino ngati ine ndikanayenda kupita kuguwa ndizo zabwino koma abale kodi inu munazindikira pamene inu mukweza dzanja lanu inu mumaswa lamulo lililonse la sayansi limene lilipo dzanja lanu mwachilengedwe mwamphamvu yokokera pansi limayenera kulendewera pansi ngati inu mukweza dzanja lanu zimasonyeza kuti muli chinthu cha uzimu mwa inu chimene chingathe kunyoza malamulo achilengedwe kuti mukweze dzanja lanu kwa mlengi wanu china chake mu mtima mwanu chinapanga chisankho mulungu amakuonani inu mukukweza manja anu mofanana basi monga iye amakuonerani inu paguwa ndizo zolondola ndendende ngati inu mukutanthauza izo mulungu amatanthauza izo nayenso koma kenyani nzanga inu simungakhoze kukhala mwatheka inu muyenera kutanthauza izo tsopano tiyeni ife tipemphere atate odala akumwamba usiku uno pakuyamba pa chitsitsimutso ichi pamene nthawi yathu yasesa tsopano ndipo yadutsa pang'ono ine ndikukupemphani inu kuti mukhale wachifundo kwa anthu awa ndipo perekani mulungu wamphamvu zonse kuti kuno usiku uno pafupifupi manja 20 anakwera mmwamba mnyumbayi kuti iwo akusowa Khristu oh mulungu ndi miyoyo yawo mzimu mafuta ali pafupi kutha sipadzakhalanso ena ambiri pamene dontho lotsiriza lichoka muchidebe kapena chotengera sipadzakhalanso mafuta ena oyikidwa munyali iwo akuzindikira kuti iwo ali mutsiku lotsiriza palibe chiyembekezo pa dziko lapansi kwa ife kunja kwa Khristu ine ndikupemphera usiku una mbuye kuti mwina mwake mu ulemu wa mphindi ino ulemu kuti inu tsopano mutumiza mzimu woyera umene unawapangitsa iwo kukweza manja awo ndi kuwapulumutsa iwo ku moyo wa uchimo. Perekani izi Atate. Ndipo mulole msonkhano uwu usanathe, mulole pakhale kwenikweni madazeni a iwo ambiri akufuula ndi mzimu woyera. Mulole umu mobatizira angokhala mmodzi pambuyo pa nzake kubatizidwa mu dzina lofunika la Ambuye wathu Yesu Khristu. Pa mmawa wa Istala kudzuka ku moyo watsopano. O Atate odala wamuyaya, ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo. Perekani izi Ambuye, ndipo tsopano pa mphindi yomwe ino mulole lingaliro lawo likhale loona, mulole iwo akulandireni inu pomwe iwo akhala. Maguwa athu ndipo ozungulira padzaza ndi anthu, ndipo ife tikupemphera kuti inu mwalole anthu awa usiku uno akhale antchito anu mu dzina la Khristu. Pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu funso limodzi la ulemu. Inu amene munakweza dzanja lanu ndi inu amene mumapemphera. Ine ndikudziwa inu simunakweze dzanja lanu kuti mungoona dzanja lanu likukwera mwamba. Inu munalikweza ilo chifukwa china chake chinakuzani inu kutero. Ndipo inu mukuti ndi dzanja lokwezedwa mbale Branham. Ine ndikukhulupirira pamaso pa Mulungu ndi guru ili. Ine ndikukhulupirira kuti china chake chachitika mu mtima mwanga usiku uno. Kuti kuyambira usiku uno mpakana ine ndikhala munthu wosiyana. Kuti inu mungakweze dzanja lanu. Ina amene munakweza dzanja lanu mukuti ine ndikukhulupirira. Mulungu akudalitseni inu dona. Mulungu akudalitseni inu. Ndizo zodabwitsa. Mbuyo komwe mbuyo inde. Ambuye akudalitseni inu. Wina wakenso kwezani dzanja lanu ndikuti ine ndikukhulupirira pakali pano. Mulungu akudalitseni inu mbale. Ambuye akundiuza ine usiku uno. Mulungu akudalitseni inu dona kumbuyo uko. Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono chakuno. Ambuye akundiuza ine pakali pano kuti china chake chachitika mu mtima mwanga. Ndipo ine ndikukhulupirira ine ndikhala ndi chikondwerero chochuluka kuchokera mu chitsitsimutso ichi kuposa chimene ine ndinayamba ndakhala nacho moyo wanga. Mulungu akudalitseni inu chabwino. Mulungu akudalitseni dona wakhala apa. Ine ndimaganiza kuti inali pafupifupi nthawi yakuti inu mukweze dzanja lanu inunso. Kodi pali winanso akuti ine ndikumverera mosiyana mbali Branham. Ine ndikukhulupirira ine ndikutuluka muchalichi muno usiku uno ndi chikumbumtima chakuyandikira posachedwa kwa Khristu. Ine ndikutuluka kuchokera muno kuti ndikakhale moyo wina. Ine ndiwoti ndikakhale mkhristu mwachisomo cha Mulungu. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu wandiitana ine. Ndipo ngati iye wakuitanani inu ndinu ake. Siyani kunyengeka ndi dziko. Bwererani mukhaleni moyo iye tsopano. Nenani, ine ndilapa machimo anga onse. Ndipo tsopano ine ndikumutenga Khristu ngati mpulumutsi wanga. Kodi pangakhale wina tisanatseke? Kodi alipo? Mulungu akudalitseni inu mbale. Mulungu akudalitseni inu ndizo zabwino. Mulungu akudalitseni inu ndizo zabwino. Wokondwa kwambiri kukuonani inu mukuchita zimenezo. Chabwino. Kuyamba kwa usiku tsopano ndi pang'ono ife basi sili kufuna kuti tiike kufinya kwambiri kwa izo. Ife tikufuna tituluke mofulumira kotero kuti inu mukhoze kubwerera mawa usiku. Basi ife tisanatseke alipo munthu wodwala mungakweze dzanja lanu mukuti ndipempherereni ine mbale Branham. Chabwino. Ndiwo 5, 6, 7, 8, 9. Manja 10, 11, 12, chabwino. Sobano, 13, 14, chabwino. 15, tieni ife, tuwerame sobano. Atate odala kumamba, inu mawaona manja amenewo. Ndipo iwo alipano, pacholinga. Mwina iwo ndi a Khristu, koma iwo akusowa thandizo lanu lalikulu. Ndipo ife tikuzindikira Ambuye kuti inu munafuula kudzera mwa Davide. Anati, osaiwala zabwino zake zonse, amene amakhululukira mphulupulu zathu zonse, amene amachiza matenda athu onse. Ine ndikupemphera kuti magazi a Khristu akhale mwamtengo wapatali pa iwo ndipo iwo achiritsidwe kuti asangalale ndi msonkhano wokubwera uwu. Perekani izi Ambuye kupyolera mu dzina la Khristu ife tikupempha izi. Ameni. Tieni tiime tsopano, tenga dzina la Yesu nawe. Tieni titembenuke, gwiranani chanza, ndi wina wake pafupi nanu. Tembenukirani mozungulira, gwiranani chanza. Sopano tieni ife, maga chete chete, amene tukuyangana njira iyi, tiimbe modeka.
Heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious man, blessed.
Sobano yangu dutsa pangono 9 pafupi maminiti 7 kapena 8 itakwana 9 mofurumira ilimukoza kukafika ku nyumba kubwerera mawa usiku ndipo tidzasangalala ndi madaliso a Mulungu kusangalala ndi kupezeka kwanu ndipo tsopano ine ndinazindikira pafupi 12 manja 14 mwamba kuti achiritsidwe usiku uno ngati izo zifika kuti tikatengere wodwala ambiri mkati ife titanera basi usiku umodzi kwa msonkhano wa machiritso mwina mwake loweruka usiku ndi la Mulungu aponso ngati ife tiona kuti sitingakhoze kuwatenga iwo wonse la Mulungu ife tidzatenga loweruka usiku ife tiona momwe izo zikhalire tsopano ine ndikupemphera kuti madalitso a Mulungu akhale mozama pa aliyense wa inu ndipo mulole iye akhale nanu ndikukudalitsani inu mpaka ife tikhoza kukumana mawa usiku kachiwiri tiyeni ife tiweramitse mitu yathu tsopano mu mphindi yokha ya pemphero pamene ine ndikuwafunsa abusa kuti abwere kuno ndikutibalalitsa mu mawu a pemphero.